Kamamurunji, asinga balunji bonna, asinga banene bonna, asinga basawo bonna, asinga bafuzi bonna, asinga bagagga bonna. Ye mutonzi wa byonna talina kyalemwa, abagagga n'abaavu fenna yatuwa, natusosola fenna tuyita baana be, natugemulira emikisa egy'okumukumu, ebinyonyi ebitalima n'abirabirira. Omulema n'omulamu n'atutambuza, akola ebyewunyisa mu buli kimu, endwadde ez'obulabe zonna zivumula, ensibuko y'amaanyi agatuwanguza. Bwe sitenda Mukama nditendereza ani, oyo obulamu yabugaba nze ndi muwaki. Mukama mulungi, Mukama mulungi, asinga balungi bonna, asinga banene bonna, asinga basawo bonna, asinga abafuzi bonna, asinga abagagga bonna. Yalina ekitiibwa ekisinga mu byonna, ekisa ky'amaanyi kya njawulo, ye mulwanyi n'atameggwata wamubankako. Oyo yanyamba mu bizibu ebiba binnemye, ategula emiteeko gy'abalabe kyonna ekyo n'agimalawo, azikiriza enteeseganya z'ababi zonna ne zitatuukirira, ng'alwanirira abantu n'abawa ekitangaala eky'obulamu. Mukama mulungi, Mukama mulungi, asinga balungi bonna, asinga banene bonna, asinga basawo bonna, asinga abafuzi bonna, asinga abagagga bonna. Gwatunaza bamukuba tubeere n'obulamu, yatufiirira tube bawanguzi, bamukuba tubeere n'obulamu. Mukama mulungi, asinga balungi bonna, asinga banene bonna, asinga basawo bonna, asinga abafuzi bonna, asinga abagagga bonna.